Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We're here for you. Anakuvika vazi la furaha, anaondoa huzuni ndani yako. Azina rubrekisa kaya ila suneri ya mahalo shadakani ya mahalo. Nimeomba sana kwa siri, machozi mengi sirini. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Nililia sana sirini, nikiwa mina wewe peke yetu. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Siwezi kusimulia.
This time is all for your grace.
Siwezi kueleza.
This time you are through me. This is all for your grace.
Mungu wangu,
Mungu wangu,
Mungu wangu,
nimerudi kushukuru,
nimerudi kushukuru.
Mungu wangu,
hey, Mungu wangu, Mungu
wangu,
siwezi kusimulia baba.